sondo oye wase matanda ngifihle kuwengabani yami oye wase matanda sifihle kuwengabani yami
sinuwasane zambe siyozama abathathi bayezinyangeni futhi nasivuyasane zambe siyozama abathathi bayezinyangeni futhi nasivuyasane zambe siyozama abathathi bayezinyangeni yiyendele ndlela empumelelweni yiyendele ndlela empumelelweni awuyendele ndlela empumelelweni yiyendele ndlela empumelelweni
Senga ke tuk tuk.